He mea whakaputa tēnei pukaoro e Kotahi Rau Pukapuka Trust me Auckland University Press. Puri pāha, te pane kaewa. Nā Witi ihi maira. Nā Ruth Smith i whaka Māori. Nō Ruth Smith hoki te reo pānui āwaha.
He wāhinga kōrero. Ko tōpi o tērā i tapa i te ingoa puri pāha ki a koraua. Te kaumaru a taku pakeke i taua wā, ka mutu he whakarongo tonu. I te kuti hepi taku matua, a hōhua, i te teihana e pātata ana ki a matawai. I te hoki aia ki te kāinga ka kite aia i a tōpio, e kōpiko ana ki tēnei taha, ki tē rātaha o te rori, a ka tū tōna waka ki te āwhina i tēnei Māori haurangi i mua i te tuki a ona. Heoi anō, nōna ka whakatata ake, ka aro i a pāpa, kāre hoki a tōpio i haurangi. I te kanikani a tōpio. He kani rere kēnei. E patu ana i te uma, e takahi ana te wai. E raka ana ngā aringa, pākeke mai ana te matimati. Ā, e hara hoki a tōpio i te Māori.
Kom zigan, spiel mir was vor.
Kei te pai koe. Te pātai a pāpa, ka tū a tōpio i Wainganui pākeke, takahi anō hoki. Ka mene aia ki a pāpa, e whakātu atu ana he niho mā i roto i tētahi waha whero kitakita. Ka piua ona makawe mingimingi, he kākāriki ngā whatu, ā e mauana ki tana tari ngā matau he mōwhiti kōura. I te ruanga hurutanga aia o ana tau.
Ka kanikani ahau e hariko ai,
tana kōrero, ka tauawhitia pāpa ki ōna ringa, ka pakaru mai te roi mata. Ka mauria mai a tōpio e pāpa ki te kāinga, ki Waituhi. I te mānuka-nuka a koraua i tana noho mai me te tokotoru ta māhine takakau. Ka anui ke atu tana māharahara i te mōhio nōhea a tōpio, Rōmani. He kaiwa, te ki a koraua. Ai! Te whakahoki a tōpio, he wairua aungarea, he wairua whakahī i ngā kunohi. Rōmani, ae, kaiwa, ae. Ā, ka tīmataia ki te kōrero mai ki a mātau. E hīrere mai ana te roi mata, te kōrero aroha o te taunga mai ona ki Aotearoa nei.